kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jumatat galgala kessa sala mawalaka jal kabega sasadit meter bandi 19.25 rat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajal kaba fagof dio da radio internetif satellite nail satin kanin saganta kenyor du fajir tan dagge fato ta ken jalla tamokkamol tan jumata fulbana 21 barakum lama fuda sadet akalakob ethiopia timmo fulbana 11 barakum lama fudan arra kesumesan kezan rani namodandi ta geffato ta genya difama
kano dudubbi summana jallanne gammadati tanzania ke satti hara victoria ke satti galana jechuda donin likimsame namidibato ko jalan umaniru matao duarati
yain abatan saglafan adio durani ka parti demokrata romo amma Dr. Abi Ahmedi fobbolamma magarsa durata umma fitana tifilachu antumura mejira torbran dabre ke sokkara burayuf nanno shetti akasumas finfinne ke sattumamen lakkobsi namota duani shantama oltau dubata Amnesty International marafo gatumura saganta kenya tinwalin turajen dagge fato ta kenya amoduf garajal netti debina
kamisa kale saware boda donini maltota fete harra victoria ke satti garagalte namni dibito ko qalan umaniru kanello buna fan barbachun kale sab jimata harra kanitti fufe yoto wet qate namni soddomi torba barar samanijiru garu san kana ke sangito ko hala hama ke sakajira yoto commissioner rikuta john monge life sanijiru mungela nakajed anitti namni meq adoni sanarra jalqaba katuran tilmamur rakisayo taw garudoni wani harasa nakesa de man imaltota dibbeheddu fedudan feun sani be kamada jedu sabai mananno akajed anitti donin kun galana kesattero rakkon kun je mudate nam dibbala mafete jiraachu malti jedu radio motumma kagabase donin kun magala odolanka taate Bogolo ra gara odolo acho abije kesa de matu jurtu lafay malashe tumru fero tutti balankun se argate. Ilmi presidenti gini durani fiati warra sani shamarre biya sani toko wagga kuda jaf Amerika kesa ti gabruman kabatani turan jechu dan manni murti federala ka United States matijra. Mahamad Tore fiati warra mokros tore managati insa gudda basu. Kuta United States Texas Dallas kesa kajiru kakabayo tau achiti shamarre kana hoji humna ratibo basani maalak akufa chuf jecha namaseira ningalmovnet oksani kaan himanna jet utaratit yaate. Abukato ni abamana afhada mana garu akajeta niti himannan motumman kan ofuma hunde hinkamne soba jechudan. Furatamad apsise garu abukato ngama motummamo shamarre makanshefan ta inkana. Ganda kesa jiratu kagini kesa barakuma lama kesa fidan jedan yerosana umrinshe waggasha yota ugaru akka waggan umrinshe kuda saditit yesan jedani namota orlatu akashen milikte batu waggasa didura jachun barakuma lama afja gara baka joleti gudisani tigese manabarum sakkan senet orkani basi mindato ko yulanef yo badini ratti murame hida waggaso domaf basi dolara kuma dibashani tusan ega jedamera. Abati warana China Russia rame shawarana bitu saf ugura American rakesa kakaftu China ngafatte jurti kanogo chuban nanjetti China ni dafon hordofu fu malujira jette minister indantala China tu tawdu fakaybsanitti China ifatti United States ratti mormi dagessa jurti tarkan fi United States fudatte qajel fama hari ro addunya kan China afrasha gidduf kan warana biyoti lamen giddu akahamatti kan gaccabse da jedan minister haja ala China geng ministerin danta ala Russia Sergey Lavrov moga masanitin ugurri kame warshat ayara omishu kar Russia mida kunis dorgo mi barbachi santane ume dumaratti dollarum America rakorabu sajeran American ibiddan tapata jirti kajedan imo minister danta ala Russia ti manni mari mummichaf kamqa da haman bret kavana woggoti eradura nagudedaniru jechudan dubartin dubbatan sun presidenti United States Donald Trump amana mumma she gafike sangalcha jechun twitter irratti barresa nijru yo himannan yaate kun akka dubbatame taan hama taanan battalumatti himannan polisitti diyaachu turre jedu kana males namonni siyaasa bitalellisani kavana harratti dula gaggeessa jiru wagga soddomi jaadura waamicha mana keessatti qoppa irratti kavana Christine Ford gudede jechudan ololu jedu Trump abukaton Ford garu akka jedanitti torban dufu senata duratti diyaachun dugaba uf jirti garu kun kantau nagashef mirkanin ega kenna me boda abukato kataan Debra Katz akka jedanitti dubartin abati kun abatonni dorsisaf ajjecha ratti wawata jiru jecha jiran kana males Ford matinse mana California targamu kadisani bau dirqamani jiru United States gama marsariitin hanna halella bifadda danga gefa murat tarkanfi fudachuf qoppi ta ushe beste jirti President Donald Trump marsariiti yokan cyberi kanilalen malatarsi mohara kamisa kalesa malatte sanijiru kuniso dagama marsariiti biyoti alarra gare shororke sotaf jarmota gurmani yakrawatani ragamamuf debi kenuf taunif samejira bulchisiko jedan Trump nagenya America exisuf wandanda ame maragoda odun kenya kanum
kada gajirtanas Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afano romoti torban dabre kesa ho karabura yuvnan no shetu mame lakopsina moto duani shantama olto amnesty international bexejira commissioner policy federal ethiopia zenu jamal ifsavio ifkennanin angammat lakopsi walqabate wannun dakkabinif olko malajedanijiru siyon grimatu gabase tujubetu desa
commissioner zenu jamal lakopsina moto madani ibasadigau ifsanijiran halliero ammananno burayut bulatu malakka fakkatu ጋፊስ የውን ጋፈተፍ አከስጀራን
አሁን በጣም በተረጋጋ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው ሰው አብዛኛው እኮ ወደ ቤቱ ወደ ቀዩ እየተመለሰና ያለ
አማሃለ ባየ ተዝገባቱ ጅራ እዱን ቄሳ ትደቤ ጅራ ጋዝጤ ሱን ከለሰናናኒ ካሜራዳን ወራባቱራን ማንን ደልላስ በነመኒ ጅሩ ነሞኒፍ ኮንኮላታን ሶሶዌ ገለኒሩ ዋይ ነገኛፍ ጀቻ ነሞተ እዱቱ ቢልብለኮረት ቢልብላቱሬ amma garu akka dura asin nutti dufan achin nutti dufan kan jedan injiran dabre odefanno kennu fiyote male
yero amma gocce sana enyu turawote ka jedu farmisisa ta awan demef garedan ka gurman jituran maqa parti satokorra isakanit qabata majira kun addaba famu dabamun wodit bu insa kabrat akkan gesine enyumman namo tabala gesisani bekameyo ta igafatamani commissioner zainun akkas jedan
አቴንሽናችን ያኔ እንግዶች ምን ይቀበል ስለነበር አዲስ አበባ ላይ እንጌጅ ያደረጉን ይመስላል
የሮ ሰነት ቂያፈን ከኛ ከሱሞ ተስማቹረ ዋንቱሬፍ እንብራዩ ከሳ የሮ ኡማሙ ፍንፍኔ ከሰት ሳሉ መመቂያፈተ ከትከኒኑ ተይቱሬ ጢንጠለጭማ ገገስኒ ከቅንዶሚናን ኦጀተመጀዱ ቀምና ኩኒስ ረጋዳን ደግረሙ ቀባ ረጋን ደግሩ ፊሞ ነሞን ሄዱን ተዋናጀለ ኦለኒ ጅሩ ብራዩራ ነሞን ቀበመን ዲበሰዲፍ ቁንታን ኦዴፈኖን ኑጋጅራ ሸከምቶንስ ጉያጉያት ቀበማጅሩ ፖሊሲ ለመደበለቴ ፖሊሲን ለቀበመጅራ
ነሞኒ ዱአን ብራዩ ቆፋ ኡቱንታን ፍንፍኔ ከሰስትራቹ ዱበተኔሩ ከናፍ ሃሪሮን ሳንቀበን በሩፍ ቆረና በርባጭሳ ከነን ቀበመን ከሳ ነሞኒ ነማ አጄሰን አደባ ፈመኔሩ ከነካን አይፍ ረሳሳን ሩኩቴ አጄሰን ለጅራቹ ኮሚሽነር ዘይኑን ኢብሰኒ ጅራን ከናፍ ገሬን ቆረና ኬኛ ጭምናን ሀሌላ ከነ ዱብ ማር አከጅሩ እኙን ቅንዴ ሰሜ እኙ ትጉርሜ ሰከጀዱ አደባሱፍ ቆራታ ጅራ አኩማ በእንሳ ቆጳይ ጥመተት ከበክስስኑ ተአጀዳን ነሞኒ ወልት ቀበመኒ ሂዳማጅሩ ኮሜ ጀዱፍ ኮሚሽነር ቼና ዱበተን ሆጂና ከሴና ሆጀተሙ ዶጉጎሪ ኡማሙ መላ ኑቲ ወልት ቀምኔ ነማ ሂዱን አከከከኛሚቲ ዮ ቀበመንስ ቁልቁላይን ገዲ ሰሙ ጀዳን ገመብራቲን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጥቆራታ ድመጋንፋ አፍሪካ ከታን ፍሳሃተ ክለ ከጀረንት ሃል አከሲ እና ኡማሙ ፉርማት ከነት ጀን ሞቱማን ሃል አከና ኡማሙ ማለጀ እትልማሙዳን ድርሴ ቆጴ ጎቹ ቀባ ጀረን ሁምኖኒ ነገይ ጉምሳ እና ኩሜን ኡመተ ብራዲያቱ ድርሰኒ በከሰነ ተርገሙዳን ኡመታፍ ኤጉምሰ ጎቹንለ በርባጭሳ ደጀዳኒሩ ነሞን ሲያሰከ ሰትርማተንስ ኡፌገኑ ጎቹ ቀቡ ጀዱ ፍሳሐ ተክለ
በብዚስተ ፖለቲካው ውስጥ የሚሰጥፉ ፖለቲካ ሰዎችም ሆኑ አክቲቪስቶች
ሲያሰከ ሰት ከንርማተን ነሞን ሲያሳስተይ አክቲቪስቶን ሐለት ጋፈተመቀቡን ፈየደሙ ቀቡ ሐሳው ጅብንሳ ከፈካቱ ረፍቁ ሰቹ ቀበን ኡመት ቸከከውም ዘንታኔ ከሰ ሴንሲሱን ረንጅራቱ ከናፍ ጀቾታ ይካፍረክሶታ አንገርጋረሙ ፊ ረጋዋንን ቀምነት ቃመ ሰካኒ መቹና ፉቀባ
አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጥቆራታን እመጋም ፋፍሪካ ፍሳ ተክለ ሞቱማን እስከመሳን ቃሞቲ በላገስ ሰኒፍ ኢትጋፈተ ሞታን ቆራቴ ሀተተማን ሙርቲ ጥዴሱን አዴም ሰጅሩ አመናማ አከታይ ጉጁፍ በርባች ሳዳ ጀደኒሩ
ተረጋጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ረከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ከመጋላ ጅማት ገጌ ሰማቱሬ ያይን አበታን ሰግለፋን አዱዎ ዱራኒ አከማቲሞ ፓርቲ ዲሞክራቶ ኦሮሞ ዶክተር አብይ አህመድ ዱረቴ ሱማቲ ኦቦለማ መገርሳ አታና ዱረቴ ሱማቲ ፍረቹዳን አራጡም ረሜጅራ ያያ ማረቲ ሚሴንሶን ኮሬግ ዱገሌ ሳፊለ ተመረጅሬሽ ሳኒ ደርገጎ ተጅረሜጅራ ደርገጎን የሮረኮ ዳጋ ደርበቹ ቆፈቱን ታኔ ኢትጋፈተሙማን ከነሜፊ ቢየቡልቹ አከደንዳን ምርከኔ ሱቅ አምነጀቹዳን ድሮታን ፓርቲቻ ዶክተር አብይ አህመድ ዱበተን ይጅራን ሙክታር ጀማልቱ ጅማራ ገባሴ
ፓርቲን ከሌዳዲዮ ሀርደሞ ኦዲፒ ያኢሳ ሰግለፋ ጅመት ጌጌሳ ጅሩን ሙርቴሌ ሴነቀቤስ ሰጀዴትኒን ጀጀ ሀርደ ኢፍሴትኒን ጅራ ሙርቴሌ ከኒን ኬሰቲ ጅጅራሌን መቃፊ ሎጎ አከሱመተሞ ሙደሞተ ሆገንቶተ ሸንተሚሸን ሚሴሶተ ኮሌ ግዱ ገሌሳ ኦዲፒ ሆገንቶተ አፍርተሚሸን ሚሴሶተ ኮሌ ግዱ ገሌሳ አደዋዊ ዳፊ ሆገንቶተ ሰገል አሞ ኮሬ ሆጅራ ወቺፍቱ ታሲሱዳን ፊለቴት ኒንጅራ ኦዲፒን አደምሰ ፊለኖ ከነኬሰቲ ሚሴሶተ ኮሌ ግዱ ገሌሳ ከናንዱረ ሰዴተሚ ቶኮቱረን ገመ ሸንተሚሸን ይትገዲ ቡሴጅራ ሚሴንሶተ ቡሌይ ሰዴተሚ ቶኮ ኬሳ ውደመ በረናቲፍ ከን ኤረመን ኩደ ሰገል ቆፈዮታን ሂሳን ኬሳ ኩደ ጃሃቱ ሰገሌ አርገቴትኒን ሸንተሚሸን ይትመከመኒትኒን ደበሬ ኢትአኑፍ አከዳብቸ ጌጌሰን ፊለተመን ሚሴንሶተ ኩደ ጃሃ ከኒን ራከን ሀፌ ሄዱምኒ ኢሳኒ ደርገጎተ ኬሳዩ ከኔን በረተን ፓርቲቸ ስርት ሆገኑ ደንዳአን ጅጅረመ የሮ አማከነ ዱፌሌ ባቹዳ كان هم نقباتني جدماني تنين ايرماني بارتكي دورتاء دكتر أبي أحمد اتانا دورتاء امو وبو لما مغرسات كان في ليوتاو دكتر أبي حاساتا سنين بارتين كين وانو مهندان جيرمي تنين أسبهي جدن
ODP أكوما أمت أرم أمت إثيوبيا وادا قلت نقا أستا دنبي تيم بلوماتا سريسون ألت ققسود حراف بور أبكناف biyya kana gaggeessuu danda'an dhaloota eegalee bifa mul'atee hin beenneen ofitti makuun dhaaba maqaaf aasxaa duwwaa osoo hin ta'an gaggeessaa haaraa uumuu danda'uusaa qabatamaan mirkaneessee jira.
Kanneen dhiheennatti gama paartii kanaa makamanii fi amma miseensa koree gidduu ta'aniitiin filataman keessaa tokko Dr. Milkeessaa Miidhagaati. Dr. Milkeessaan waggaa dura kan rakkoolee raadiyoo keessatti mul'atan barreeffamaa fi jechaan qeequudhaan beekaman keessahuu dhimma qubee afaan Oromoo laagim jedhu irratti adda durummaadhaan kan socho'aa turanii fi mootummaa dhaadhi'oo nama falmaa turan dhiheenna itti makaman keessaayyi. Dargaggoota haala kanaan baratan jijjiiramicha hogganuu danda'an gama dhaabichaatitti dhufnee hojii nurraa eegamu bahachuullee qabnaadhaani kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan.
Namoonni cunqursaa baay'ee keessa darbantu paartii kanatti as ba'an. Kanaaf har'a dhabee paartiin kun akka paartii biyya kana keessa paartiilee jiran keessa hayyuudhaan dargaggoota qabachuudhaan paartii kamii ol jira jechuudha. Dargaggoo uummata Oromoo bakka bu'een jiran gaafiin dargaggoota kanaan dura hacuuccaa jalaa bahuu qabna bilisummaa barbaanna nagayaan baanee nagaan galuu dadhabne abbaan fedhe nuyi dheenuu hiraarsaa ture gaafii guddaan gaafii. Sabummaadhaan miidhamuu saba kanaati. Gaafiin sun bu'uurarraati hiikkatee jira jechuudha.
Aadde Alam Tsahaa Shifarraa'u kantiibaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuuti. Bu'aa bahii rakkoo kanaan dura dhaadhi'oon keessa dabarse hundayyuu hurgufataniitiin gama ilaalcha haaraadhaan maqaa haaraadhaan ODP'tti cehuun hojmaata guddaadhaan dhaadheessan. Haaluma kanaan wantoota nurraa eegamu hundaa baachuun dirqamaadhaan dhaamu.
Kun dachaa guddaadha. Ergama dachaa guddaadha. Ergama dachaa nurraa eeggamu kan fayyadamummaa hawaasa keenyaa wantoota injifannoodhaan jalqabame kan daran itti fufsiisuu keessatti kutannoof murannoo xiiqii guddaadhaan dirqama narraa eeggamu karaa barbaadamuun bahuudhaaf kan qophaa'e ta'uu isaa ibsuun barbaada.
Hoggantoonni amma itti filanneetiin gama fuulduraatti finne kunniin dhimma naannoo tokkootii fi Itoophiyaa bira darbanii gaanfa Afrikaa ijaaruu kan danda'aniidha jedhan Dr. Abiy Ahmed dura taa'an ODP fi muummeen ministeraa. Keessaahuu dargaggoonni hoggansa yeroon barbaadu dursuu keessatti gaheen isaanii ol aanaa ta'aadhaan dubbatan hojii gaggeessummaa yeroo ammaa kana dhalootaaf kennanii itti gaafatamummaa dabarsuulleen barbaachisaa ta'ullee eeran Dr. Abiy.
Dhaabbilee maqaa Oromootiin qabsaanii bara dheeraaf namoota walfakkaataa ilaalaa baane sanaaf barumsa guddaa dabarsa jedheen abdadha. Isaan jaarraa amma keessa jiru kana keessatti tooftaan qabsoo haalli itti qabsaa'amu yaadni akka itti burqee xiinxalamu haaraa waan ta'eef yaada kaleessaan har'aaf bor bulchuu qabsoo uummata kanaa gara fuuldura akka adeemu gochuu waan hin dandeenyeef ODP irraa barumsa fudhachuudhaan jaalleewwan gaggeessummaan bara dheeraa jaarmiyaalee garaagaraa gaggeessaa turan ofii gadhiisu duwwaa osoo hin ta'in 60-70 qeerroo aarsaa kaffalee ganamaa galgala maqaasaa faarsi sanaaf gaggeessuu akka danda'u qabatamaan aangootti kennuudhaan agarsiisuu qabu jedheen abdata.
Dargaggoota ODP'n gama miseensa koree giddugaleessaatti yaa'ii kanaan fide keessaa kanneen akka Aadde Xayyibaa Hasan, Obbo Addisuu Araggaa fi Obbo Taayyee Danda'aa kanneen waamaman keessaa lakkaa'uun ni danda'ama. Obbo Taayyeen nama waggaa 10 mootummaa Addawaawiitiin hidhaa yeroo dheeraatti dabarsan keessaa nama tokko. Rakkoolee bu'aa bahii mirga gaafachuudhaan kanaan dura dhaqqabaa ture hundaayyuu dhiisuudhaan jirama paartii kana waliin jijjiiruudhaafillee sochiitti galuu isaanii dubbatu. Waan kanaan dura bakkee dhaalaalle bira ga'aniitiin illee dandhamuun gaariidhaani. Kan isaan dubbatan.
Bara 1995 dandeetti hojii naddii fa'aa dubbifurre baradha asuma keessatti yoo dandeettaan nuti dabalama nuun jedhaa turan. Xiqqoo gaafa san waan wayii nurra ture jechuun qalbiin waan jedhan sun nama baay'een nu gorsaa ture akkasanitti garuummoo deemne ofii argine jijjiiramni kun gaafa irraa fagaatan namarraa fagaata. Kanaaf itti dhiyaachuu wayyaa dhaaba keenya kan. Lafa keenya kana isa tarkaa qaba. Ummanni Oromoo ilmaan Oromoo ammoo yoo wallaalaaf hin ta'in yoo rakkinaaf hin ta'in fedhii adda addaan qabanii rakkina tokko qabu. Faayidaan isaaniis waliin eegama. Seen yoo walitti dhiyaannee waliin dubban rakkoo keessa teenyee hiikuu hin dandeenye hin qabnu jennee gara nu dhufu.
Dargaggeessi gama biraa jijjiiramni kun keessaayyuu garee tiim lammaa jedhameetiin waamamu keessatti naannicha sochoosaa turan keessaa tokko ogeessa fayyaa kan ta'an. Dr. Darajjee Dhugumaa bara darbe kana guutuu hoogganaa biiroo fayyaa Oromiyaa ta'uudhaan geggeessan ammallee taanaaniin hojii hojjechuu qabnu irratti caalmaadhaan itti gaafatamummaatu nurratti kufeedhaan kaasu.
As keessatti immoo namni as jiru kun natti amanee nu geggeessuu danda'a paartii kana geggeessuu danda'a jennee filachuu isaatti gammachuu guddaatu natti dhagaame. Gam tokkoon immoo ba'aa gulfaataas nutti dhagaamaa jira. Yeroo ammaa kana qabsoon uummata Oromoo caafitti ol ba'ee jira. Qabsoo kana beekanii hubatanii taaktika adda addaa fayyadamanii uummanni Oromoo injifannoo biraa akka argatu gochuun hojii guddaa waan ta'eef gammachuunis imaanaan guddaanis dhagaamaa jira.
ODP'n yaa'ii isaa kana keessatti namoota muudama kanatti dhiheesse dandeettii ol aanaa qabu itti gaafatamummaan uummataa itti dhagahamaa fi jijjiirama kana baachuu hin danda'an jedheetiin dubbate. Haala adeemsa kanaan ibsa ejjennoo xumura irratti baaseen waan tokko irratti cicheetiin dhaamsa dhaamee jira. Geggeessitoonni amma filanne kuni hanna malaammaltummaa fi hawaasa miidhuurraa harka keessan qulqulleessaa jechuudhaan amaanaallee itti kennatan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Jimmarraa.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:04:50 ta'uuf dhiyaataa jira. As Waashingtan DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:05:50 dhiyaataa jira. Dhaggeeffattoota keenya qophiittaa nutti ceena. Kadhageenyeef dubbisnerraa. Miseensonni koongireesii yookaan mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi baatii dabre keessa Itoophiyaa dhaqani aangawoota mootummaaf namoota adda addaa waliin eega dubbatanii deebi'anii booda dhiyeenya kanammo as Waashingteen keessatti hawaasa Itoophiyaa biyya alaa jiraatuuf waan arganiif waan dhaga'an ibsa mirkanii kennanii jiran. Aangawoota Ameerikaa hedduutu marii kanatti hirmaate. Kanneen keessaa tokko dhimmoota Afrikaatti itti aanaa ministeera ajaa'ibaa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an ambaasaaddar Tiboor Naaji. Soraatu bakka sanatti argamuudhaan dubbise kuno.
Babarotole. Jara kana miseensota kongireesii Ameerikaa kana itti gaafatamaa koree haajaa alaa Ameerikaa qaaman marii Ameerikaati jechuu kongireesmaan Kiriis Ismiizit fuudhee deemeen kongireesi wuuman Kaaren Baasfaatilleen warra achi dhaqe keessaa nama tokko. Jari kun waan argee waan dhagahu dhagaheetiin waan arga kana asitti dhufeetiin biyyaa wal dubbate. Ambaasaaddar Tiboor Naajilleen warra qophii kanatti dhufe yookaan ammoo mirkanii kanatti dhufeetiin caqas keessa nam tokko yookaan gabaas baas keessa nam tokko. Innilleen warra mootummaa Itoophiyaa haaraa kanatti gammadeetiin. Akka hariyyummaan isaanii Itoophiyaa illee walitti dabalamteetiin yookaan Ameerikaa illee walitti dabalamte deemu keessaa tokko. Akka mootummaan muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed itti deemuu jiru kunin akka Ameerikaan hariyyummaa biyyi tan waliin qabdu jabeeffat tolchaa jedha.
In Ethiopia, Prime Minister Abiy Ahmed has initiated groundbreaking reforms across most every
Akkana jedha Abiy Ahmed eegi muummee ministeera ta'e garuma cufaanuu iyyuu Itoophiyaa jijjiiraa deemuu jira. Jijjiiramu kunin ammoo halaaf sochoosu. Waan mootummaan durii maqaa iyyuu hin dhayin hedduu qaqqajeelche. Galata argachuu malee. Mootummaa haaraa kanaan hariyyummaa akka malee jabduu qabna. Jijjiiramu inni deemuun jiru kana guddoo qarqaarraallee jedha. Dr. Abiy karaa biyyaan bulchuu jiru Ameerikaallee dhufeetiin ummata lafaallee wal dubbateetiin waan hedduu nami hedduun irra dhugeeffatu qabaa jedha Ambaasaaddar Tiboor Naaji.
Dr. Abiy has also taken dramatic steps to end the former government's repression of civil liberties.
Dr. Abiy waan mootummaan durii biyyi gaargalchaa bahee biyyi rakkisa bahe. Hin fuudhin yookaan ammoo hin hojjatin irra fuudheetiin yaadi isaanii diigeetiin warri wanjalaan himatan hedduu akka isaan siyaasa Itoophiyaa keessa qooda qabaachuu danda'an marii fi'amee mari'achiisellee naannolee naga dhabanii gaarganillee hafuur fudhachiisee jedha. Akka herrega Ambaasaaddar Tiboor Naajitti namni Itoophiyaa harki hagi 70 ijoollee haimaa ganni 30 gadiiti. Ijoolleen tunin mootummaatti nyalteetiin abdii dhabdeennaan mootummaarra gargaltee hiriiritti baate rakkoo himatte. Jar kunin mootummaallee keessaa qooda qabaachuu mallee jedheetiin hiriira bahe. Tanu qofaa miti dinagdeef qabeenyi biyyitti qabdu keessallee qooda qabaachuu mallee hiriira bahee jedha. Mootummaan Ameerikaalleen biyyi namni isii jijjiiran barbaadu milkii guddoo hin qarqaaraa jedha. Waan inni gam kanaan jijjiiruuf itti jirullee cufa hinum qarqaaraa jedha. Jijjiirama Itoophiyaa kun deemuun deeme Eertiraallee ga'ee jedha Ambaasaaddar Tiboor Naaji.
We enthusiastically welcome Dr. Abiy and Eritrean President Isaias Afwerki working together.
Akkana jedha muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantiin Eritiraa Isaias Afwerki waan ganni 20 irratti wal dhabanii yaalaa bahanii yookaan ammoo falachaa bahanii amma waliin hojjechuuf itti jiran. Tan ammoo harka bal'ifanneetiin gammachuun yoo iyyifannee fudhanna. Akka hariyyummaan tun miil gad dhaabatti feena. Naga kanallee ciniinnatanii harkaa bahuu dhoowwachuu malanii jedha. Eertiraan akka Ambaasaaddar Naaji jedhutti addunyaa walanqattee baate taani amma addunyaa deebi'uu jirti. Tun qaraayyuu waan Yuunaayitid Isteetsi feetu. Biyyitti lamaanii nagaa deebi'uun akka Eertiraalleen gam kanalleen olloota isii waliin nagaa qabaachuu dandeettu waan hedduun qarqaaraa jedha. Tan maleellee Eertiraan waldhaba paartilee siyaasaatii fi mootummaan Itoophiyaa waliin qabanillee falteetiin marii fi'amte. Fala rakkoo siyaasaa Somaaleetii fi Suudaan kibbaa keessallee qooda qabaachaa baate Eertiraan akka Ambaasaaddar jedhutti. Taatullee Ambaasaaddar Naaji Eertiraan ammallee waan qajeelfachuu malte hedduu jiraa jedha. Hojjattoota embaasii Ameerikaa Eertiraa jiranii fi nama hedduutti achitti hidhame. Tunin waan Ameerikaa yaaddessaa keessaa tokko. Eertiraa fi Kooriyaan kaabaa waan hedduu waliin qaban hariyyummaa tanallee jabeessite keessa keessoosii Ameerikaatti himnee jedha. Qawwee achii argattullee Ameerikaatti himne akka jechisaatti abbootiin amantiitiif abbootii siyaasaa hedduutti ammallee Eertiraattidha jira. Mootummaan kunin waan Ambaasaaddar Naaji jedhetti guddoo akka jechisaatti jechuun guddoo wadhoffata mootummaa akka malee wadhoffatuu jedhu. Gamkaaniin ammoo akka miseensoti kongireesii Ameerikaa kun jedhanitti akka Chaayinaan Afrikaa keessatti humna jabeeffachuu jirtu waan nam yaaddessaati. Fali Chaayinaan Afrikaatti dhufuu jirtu fali yeroo gabaabaa malee waan miil gad dhaabateetiin abdii irraa argatanii miti jedhu. Ethiopia tanam hedut warana bakate tin kambi bakakhes jira motumma United States ta kambasa der jedutti namma bakat khana fi ka walmatu yu gam khana ni dollar million dibeto koti fi million torbatama basef jarhana gama dabisani USAID TV food for peace in karkaru jirani jeda siyasan Ethiopia gosanjara mantuni kambasa der na jedutti Africa fu yu fakken gudata wandet wanni ne migosan hiri bawu fillene ak siyasa khessa qod hindamne evjed siyasan Ethiopia ege mumme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Rufiasitti wan heddun jijjirama demut jirt tatulle wam heddu tafejed namijechu jirkhessa tokko obbo Jamal Ahmed etiti bo Jamal Ahmed eti itigafatama hawas oromo Denver Colorado ti innellen war maritana misensot congress America han walieni Senati America khisat mariyatet en American ofi ken kesatokko lafef jabake natin wan amargan nargan khana jabe fachu malle jechon dubat
lububa etu yutbehe azgenne ajijiram nikuni ummata lubun ittibade san akadakabo fi kasiru kanas dugararru umman garte qaman irrat umanni baditu kumale manhidatit mit anguddan ragay akka dugaan isa akka baatu faana bu'u barbaachisa ummanni haddas ufgatun qabu jijjirama kana fide ummata kana jijjirama ufi fide kana ufi tiffatu qabaayechan
manira tiffachu mal manira egachu male jede ga fandeenna nakkan jede hobbo Jamal maritan keesatti
injifanno kana worsam aruba ejiraayecha gaaf hawwotin ken abbotin ken ujollen daaiman qawwe afoda batani jijjirama kana fidan wor rafature injifanno diigan dufe kana akka abbatintane qerron dammaqe jijjirama fide kana qabso isaanitin kabakke kana genne kamata ol qabanne dubbannu kana prime minister Abiyis ka armangahe ka masra motumma sensise adunya kana rafarsise diiga qerro oromo wantef wan isan qabsanif akka gutamu fi qab oo midan ummata keenna wogga dhibbaatamaa irraga'aa ture dhaabbatuu qaba ummanni keenna lafarraa buqqa'eera lafa isaati deebi'uu qaba lafa isaa saamuun dhaabbatuu qaba afaan keenna afaan oromoo afaan federaalaatitti deemuu qaba warra qaamni isaanii dhidhate maatiin isaa haga ammaallee fira isaanii dhabanii nama akka Nadhii Gammadaa nama akka Baqqalaa Dawaanoo nama akka Yoosef Baatii nama akka Dabbasaa Guyyoo warra dhabnee taa'arru kana yeroo gabaabduu keessatti fala itti barbaadu qaba yoo kun gammadu yoo kun gartee hidhaa bahee gammadu warri maatiin isaanii jalaa dhabame kun akka gadda keessa jiraatu akka gadda keessa jiru nu maraafuu ifa waan ta'eef kana fala itti barbaadu qaba maa jecha.
Hayyalam obbo Jamal galateeffannaa waan dhaabisanii qopheessan ansoora lakeeti gama hiyyaana gaambula.
Kara gaajirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti amma immoo xumuraaf oduuf jaallanne.
Kamisa kaleessaa waaree booda dooniin imaltoota feete haroo Viktooriyaa keessatti galagaltee nama 100 caalaan du'eera. Kanneen lubbuun hafan barbaaduun kaleessaaf jimaataarraa kan itti fufe yoo ta'u yoo xiqqaate namni 37 baraaramaniiru irra hangi tokko garuu haala hamaa keessa jiru jedhame. Ilmi pirezidaantii Giinii duraanii Faatii Warraasaa shamarree biyya isaanii tokko waggootii 16 Ameerikaa keessatti gabrummaan qabatanii turan jechuudhaan manni murtii federaalaa kan Yuunaayitid Isteetsi himatee jira. Dhaabbati waraanaa Chaayinaa Raashaarraa meeshaa waraanaa bituu isaatiif ugura Ameerikaan irra keesse akka kaaftuuf Chaayinaan gaafattee jirti. Oduu namaaf qabnu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloolzii 15,880, 15,640 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloolzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloolzii 11,720, 11,110, 12,130 irratti wixataa gaga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaa wixata walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.